na kupenda. Wewe ni mrembo na ng'aa kama rembo. Unang'aa kama rembo. Only one that my heart has desired. Wakwata kwanze njamuru wazone malaria. Ya bite, still new in the area. Everybody love you, zansa from Dayodia. I know our love will never get expired. Akukwata kwanze njamu wachanga fire. Tugena mkira pukankugulire de beer. Abata tuagala wanaja kurwara ni insteria. Umukwano guafika tijituwale ngaba sinia. Anze njogera mazima mleke mezaya. Katubere waviri kubanga tunyuma mupeya. Abatu inako fitina mwena mubere kofeya. Onosima lele merumen was my dear. Aina bode vita disa diso fresh and kiria. Na kule negala mtuwale kuwa zate. Antu wa mfana ni mkazi kwa nalaba mchipante. Leta kamera mana tukwa tinga tutite. Wacho wagona mbegale bile bie bipante. Joku jayo akwa baby mkutuwale ngatulite. Utuwale kwa tufena tuveyo ngatunyote. Wandaka tulafu katuwele mpaka mbubu kate. Manya manjivinja kwa gala from Monday to Sunday. Njagara mbele bode gado wa mpita afande. Antu zenjo gara mazima huza na bakate. Bless nigga. What? Angel Deya. Deya. Prison Beats.